It's DJ Franco. Follow on Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Franco. Listen, feel, meditate, lose yourself. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
Wakanda DJs Entertainment.
You want some? Come get some.
Nyuma kama pikapu imepigwa yeki, yani we DJ ongeza sauti kuna deki, afu tusinieta
Franco.
Tushike viuno venye sketi. Hey, hakuna gamwa isa mshamba. Hakuna gamwa isa mshamba. Kaskas macho kwa mikwanda. Kaskas macho kwa mikwanda. Hey, Bwana sifiwe.
Amen.
Lele na milele.
Amen.
Shetani akipita,
teke, teke, teke kule.
Sifiwe milele na milele. Shetani akipita,
teke, teke, teke kule.
Ukipendwa safi, ukiachwa mbaya yo. Ukipata noti safi, ukikirisika
mbaya yo.
Na mikopo safi, bila kulipa
mbaya yo.
Ekuchiti safi, ukifumaniwa
mbaya yo.
Sensi mama lunde, sensi mama.
Oh my gosh, mbona kama ndani ya batoshi. Mitungi changanya mimoshi, kondeka dondoka na poshi. Amjasema mpaka msene na mtasema. Amjasema mpaka msene na mtasema. Mbona sifiwe, milele na milele. Kesi ya kipita,
teke, teke, teke kule.
Mbona sifiwe, milele na milele. Mange kimambi ya kipita,
teke, teke, teke kule.
Pandamara, tende kwa ni dukula. Nikata mangu yopacha ni mchila. Pandamara, tende kwa ni dukula. Nikata mangu yopacha ni mchila.
Wazeo kuchati, ila ukiwa umelewa. Ila bebe inapenda gongo, ila likipakazwa mkongo. Hakuna makonde mshamba,
hakuna makonde mshamba.
Kaskazi macho kwa mikwanja,
kaskazi macho kwa mikwanja.
Hakuna machinga mshamba,
hakuna machinga mshamba.
Kaskazi macho kwa mikwanja,
kaskazi macho kwa mikwanja.
Sense mama lunde, sense mama, sense
saba ya usiku, dona nita nije kwako. Ila siku nzima siku, sijaona simu yako.
Eti nije tuonge, unafaa masiara. Unanyona mitenge, unanyona mimepala.
Sieni wanangu, sieni.
See, see, see.
Yani Jumatatu sina tasenti. Simu zangu hawashiki mabosi. Sinini beti, kumbe na mkeka wangu metiki. Apa tosho, yani kumba Jumanne kibosi. Jumanne asubuhi ngongongo. Ebana nani, wani juu, yani kumbe wanangu wake toto. Oya, mambo, alamu sinda Jumaa imefika. Oh, imefika. Nataka nyoyo kusafisha. Oh, 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 kusafisha.
Facebook and Twitter at DJ Franco. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs.
Welcome to DJ's
Entertainment.
Sego balisela.
How true.
Basko puli miswa.
The zombie.
Shubu misum simba. Basko choing in kinga. Sego balisela. Basko puli miswa. Sugu misum simba, koma sava, koma sava nana, aye sava, aye sava nana,
koma sava,
koma sava,
koma sava,
koma sava.
Sava,
Aya 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 Sava,
superstar. Mi mwenyewe mega superstar. So kasema nini? Una nanako because you fight those feelings wenzako. Una nanako eka shut up. Surabaya toka pa. No disconnect.
Chapati. nini mina ipenda? Kwani meweka nini mina itaka yo?
Kwani meweka nini mina ipenda? Kwani meweka nini mina itaka? Inateleza, damu inateleza. Inateleza, damu inateleza.
Basi kitenda wili. Kitu flati, kitu laini, kati kati ya liena maini.
Chapati, 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 chapati.
Najua na madeni na matatizo ya kodi, ila pesa ya pombe na shisha sikosi. Najua na vipengele watu wanapiga hodi, ila kuonga mademu wazuri sichoki. Kama umemchoka tuachie sisi.
Asemaje?
Tumle paka mifupa, sisi ndo mafisi. Kama umemchoka tuachie sisi. Tumle paka mifupa, sisi ndo mafisi. Sawa nimeachika, ila naburudika. Sipangiwi na mbwa yoyote, pesa inatumika. Nimeachika, naburudika. Sipangiwi na paka yoyote, pombe zina mwagika.
Haya madisco dansa,
Asumani.
Haya madisco dansa, haya madisco dansa, haya madisco dansa.
Tena zikisha, zikisha. Mwaga tano tano zitisha, zitisha. Bebe kijipitisha, usiku mboga na chumbisha, chumbisha.
Wanajita wanging, kati bebe zao tunazila chingding. Wabisho bling bling, kazi kulamba lipsi kitandani no ingling.
Lady Simboy wanda ting, long on ting, shuka mpim.
Ambia siye mwa
kawa paka,
wajifunze zungumza
kwa mipaka.
Kumu wake kukosi wa shanaka, shubu zake mwenyewe
kaitaka.
Let's go.
Hello, 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 hello.
Follow on Instagram, hello? Facebook, and Twitter at DJ Franco. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. I'm DJ Entertainment.
Afadhali. Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeona.
Bilika kinyonge sana
taji, kuna taji.
Wajani agize bombe nyama
taji, kuna taji.
Na bebe ziletesa bambi
taji, kuna taji.
Tajiri ya taripa bwana
taji, kuna
taji.
Nili kupiga simu chaji kakata, nika kutia timu njengo nisija kupata. Akiri karuka wazimu, takura jebata. Weni mtu muhimu, nikiwa na weza jipata.
Halo, 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 halo.
Una gama pozi,
una mama,
una gama mlupi,
una mama,
kipa uozi,
una mama,
kioza unuki.
tuliga kinyonge sana.
Tajiri, unadu, tajiri.
Waja tuwa ginje bombe nyama.
Tajiri, unadu,
hey. Wanangu wazimike jama.
Tajiri, unadu, tajiri.
Tajiri ya taripa buwana.
Tajiri, unadu,
hey.
Tajiri.
Asa mwaga noti mwaga.
Mwaga.
Tajiri mwaga.
Mwaga.
Asa mwaga noti mwaga.
Mwaga.
Tajiri mwaga.
Mwaga.
Hey, mwaga noti mwaga.
Mwaga.
Nasema mwaga.
Mwaga.
Hey, hey, mwaga.
Mwaga.
Jamani mwaga.
Mwaga.
Franco.
Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani lo. Malaya, we, jina langu la utani. No losi, when you see me come, I move like dosi. This is our dosi. They like to take photo, me I take pose. Yeah, my name wananita kasi tungos. Nimezi choka si munga kina losi. Nikona teacher kundem combos. Wanangu wa kitani chapos.
Shemu, shemu,
amina
shemu,
kata shemu.
Washinifikisha, jamwaga hela.
Afrante.
Asano kesho. Asano kesho. Asano kesho.
Saliti siku ya harusi yangu msimpe hata juisi anikome
umwaka eh umwaka eh umwaka eh umwaka eh umwaka eh
umwaka kufosi anitake sitake mtanika bosi umwaka
eh umwaka eh umwaka eh umwaka kibudu mededi. Afanya utakavyo abredi. Baby, baby, to spend it. Ashenye mafupi no dedi. Die, oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Oko, nishike oko. Oko, baby, oko. Kalushinani na bikarakos. Oh, bikarakos. Usije ukamwaga mwenzo talos. Oh, tani maliza. Uko, nishike uko. Uko, baby uko. Uko, nishike uko.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati una rivaliza, una rivaliza. When you make me fire, me fire. Oh, wale vikara gusto. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike luku. Wapi, wapi nishike luku. Oh, 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 insana, insana. Oh, wale yana, kidiana. Nani maliza huko, nishike huko.
Nishike huko.
Huko, baby huko.
It's DJ Franco.
Mama, to tell her that I'm falling in love. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only. Baby, this love not for me. Baby, this love not for me. I'm single.
nipo kiwanja, nipo hapa kuruka panja, mara moja moja na mutaga ganja, ito ina ya kiganja.
Thanks Baba God for the blessing, living my life no stressing, music is my dream but I'm chasing, ukisikia nimelewa nitetesi, ona ni never nata na abiti, piano za kisasa na TVT, mwendo wa kwa ipo tunayarudi, you can tell sijalewa ni kusuri, leo
sijalewa, 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 ninafanya kusudi, sijalewa, 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 ninafanya kusudi.
Listen, feel, meditate, lose yourself. Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. Wakanda DJs Entertainment.
Siku nikilewa mtajua, mbona mtajua. Kuna mtu iti kichwa na kisumbua, siku hiyo mtamjua. Wenzenu kote nisha acha, kufuta nisha acha, ila mapenzi siwezi acha, japo ya naniumiza.
Ukiniona nipo kiwanja, nipo hapa kuruka panja, mara moja moja na butaka ganja, ito ikae kiganja.
Thanks Baba God for the blessing, living my life no stressing, music is my dream but I'm chasing, ukisikia nimelewa nitetesi, ona ninavyo nata na abiti, piano za kisasa na TVT, mwendo wa kwa hiko tunayarudi, you can tell sijalewa ni kusuri.
Omalicha, omalicha, kati wogobo feki na jingisha. Kuna nasifa, tumisifa, wendele kuzifida, nazilipa.
Wajifanya mboni hapa,
mzaliwa,
dachako tukigitaka,
kinaliwa.
Wanangulu bin papa,
maziwa,
chapo kululu mibata,
unalia.
Kwanza poleni, poleni, namba wote poleni, natakia poleni, na wasalia poleni, mlo watu
poleni.
No dai
poleni,
usuna baby
poleni,
mkapo yun
kalaleni.
Komando, 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 wambie sisi ndo vipensi komando.
Komando, komando, wambie sisi ndo vipensi komando.
Komando, sisi komando, wambie sisi ndo vipensi komando.
Komando, komando, wambie sisi ndo vipensi komando.
Kapi kiti, tenyo stam kapi kiti. Kapi kiti.
Kanfuma na katoto katanga, kanfuma kametoka na kanga geto. Kanfuma na katoto katanga, kanfuma kametoka na kanga geto. Abati, abawena, oma queen, nipe tena. Abachini, chuka tena, ona nini, unahema. Chepuko leo nekasalitiwa, kewa mtu sumu kuna maziwa, na maziwa na kutaitiwa.
Ziwa savage, umeariko, umeariko, wenjo na mfunga para karika. Mashimu yote kanapita kwenye mirima na mabonde panapitika.
Kwanza poleni, poleni, na pawote poleni, na katia poleni, na wasalia poleni. Mlo hapa
poleni,
mmoda
poleni,
kusona baby
poleni,
mkapo yo
kanaleni.
Komando, komando, komando.
Una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli, yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe.
Hivi una akili wewe sina chaji kweli.
ya madui zako.
Ra, kulewa mbele ya madui zako.
Ra, kulewa mbele ya maexi zako.
Ra, kulewa mbele ya maexi zako.
Shuti kila kitu watuoni, tunavyo kula bata iwachoni. Sisi sio lebo za watu boni, bado wananuka maziwa watu kwa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao, sisi yao sio wengine.
Nasi mbada masukota uti.
Sisi yao,
nigga platinum me way, I push it back in keep number. And don't sit the bunny shiny number. Shiny number was a busse. I push it bare fresh salavala. I chew a big leg pop toza. A funny ninja sabaniga. I keep it diamond to lavala. See my nigga platinum me way. I push it back in keep number. And don't sit the bunny shiny number. Shiny number was a busse. I keep it bare fresh salavala. I chew a big leg pop toza.
moja unifariji. Nimechoka kukesha kama popo popo, kama popo popo, isio popo popo. Nimechoka kudanga kama popo popo, kama popo popo, isio popo popo. Now baby you be proud, say you got my number. Oh yeah, oh yeah. Now baby you be strong, you don't want my number. Oh yeah, oh yeah. I was a cozy city, see me, I'm lonely. Baby please call me. I was a cozy city, see me, I'm lonely. Baby, where you are? Baby, where you are?
Baby, where you
are? Baby, where you are? Baby, where
you are? Baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you are?
Sana
yacheni tu mininjoy huko zamani shaumiso.
Sana
yacheni tu nilibata zama za kale nshainyika.
Sana
yacheni tu mininjoy huko zamani shaumiso.
Maisha mafupi pipi, ukikunja kunja sura utazeeka. Usikunje kunje sura utazeeka. Usibane bane sana utazikwa nalo. Enjoy, life is too short. Baby wangu wanivuruge ubongo, hata kazini kwangu wanichanganye kichwa.
We, sio kwe.
We,
bia tamu.
Asikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Aye, bia tamu.
Sikwambie mtu tutu, bia tamu. Bia, bia, mitungi, bia tamu.
Follow on Instagram, Facebook and Twitter at DJ Franco for refreshing all time hits.
Shit, atani kamwaga pombe yangu. Nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, yawani nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, eti nani kamwaga pombe yangu? Nauliza, mishalewa, iko chakali mishalewa.
Mishalewa,
mishalewa, nyaka nyaka shalewa.
Mishalewa,
mishalewa, sijelewi shalewa.
Mishalewa,
mishalewa, hapa mtazima shalewa.
Mishalewa.
Just, chop soon.
Oh lo lo, ah la la. Oh lo lo, ah la la. Hey wena, wozala. Hey wena, wozala.
We wanna party. Foka, we wanna party.
Hey Simba, we wanna party.
Everybody now.
Simba, we wanna party.
Now I
Simba Kesha Po.
What's up with them?
Facebook and Twitter at DJ Frankel for refreshing all-time hits. You want some? Come get some.
Wakati pesa nimeshika mfuko wa jeshi. Nilale, wa usingizi gani? Wakati mbaru kunijogani.
baraka za Mungu na malaika. Zimefanya mimi nawe tujuane. Sina shaka maana imeandikwa. Ndege waruka wafanane. Sisi kila muadini wana namna difana. Tumelisha na yamini wadua sio kafara. Sio anyuzi tisini wala buku shindara. Mambo ya kuzini zini tuwe halali swahala.
Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa keneza. Nakacha muangi ndo kitu na chumi huyu kadineza. Na sita kini shauri me. Sita kini shauri me. Na sita kini shauri me.
Anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu, anifae jangwani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Usingizi wangu, zeze la kitandani, nimemwombea dua tusiishie njiani.
Ngamia wangu, anifae jangwani. Kama mapenzi ugonjwa macho mikabisa keneza. Kaka changuo ni ndo kikula chumi huyo kajibisa. Na sita kini shaulime. Sita kini shaulime. Na sita kini shaulime.
Hai makopa, kan mwagia makopa jama.
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 Ma, 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 kan mwagia makopa jama.
Hai makopa, kan mwagia makopa jama.
Facebook and Twitter at DJ Franco.
Don't waste my time. Eco vibes, please don't kill my vibe. Wash any wash, let any let. Shereni sheria, ukupetu shereni sheria. Wash any wash, let any let. Shereni sheria, ukupetu shereni sheria. Ukileta one time, nakufa two time, we have a good time, yeah. Tunajirusha mpaka aluta, we have a good time, mm. Ukileta one time, nakufa two time, we have a good time, yeah. Tunajirusha mpaka aluta, we have a good time, mm. Loketo, baby loketo. Loketo, dance for me loketo. Loketo, baby loketo. Loketo.
Ananiangalia huku macho nalegeza nami napimia kijitusu na tembeza kama bia pa mitudi buruda washa hata kitu buruda na kama siyo case na kama upo fresh hapata mikasi buruda kama bia pa mitudi buruda washa hata kitu buruda na kama siyo case na kama upo fresh hapata mikasi buruda
ananiuliza nani jina lako
ikama la miguu chaiva ikama la miguu coach ikama la miguu striker akaniuliza
ubani kama lako
ikama la miguu chaiva ikama la miguu coach ikama la miguu striker si mtoto alivyoona venye nimepoa
alivyoona venye nimepoa
yeye akanichukulia poa
yeye akanichukulia poa
na mwanenu unavyojua kukomoa
na mwanenu unavyojua kukomoa
na kuaga kama natafuta ndoa
na kuaga kama natafuta ndoa
tauliza niendelee niache
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka asubuhi
tauliza niendelee niache
kwa nini uache kama umelianzisha twende mpaka
asubuhi nimeni bana go Sony you, Sony chini, tundu liko wapi? Sony mundu, Sony kijema, kwani njia iko wapi? Kama na wakwaza semeni,
hautukwazi tajiri.
Kama na wabua semeni,
hautugori tajiri.
Kama na gubu semeni,
hauna gubu tajiri.
Kama na baya semeni,
hauna baya tajiri.
Leo DJ nane, chapa ngoma ya Zuchu.
Ani,
anapiga nane. Ngoja ni boke, hello.
Hey baby, please, come please, I need you now.
Kumbe shemuleno anataka nirudi home. Au ninyi munasemaje, nauliza niendele niache.
Kwa nini uache, kama umelianzisha, twende mpaka asubuhi.
Nauliza niendele niache.
Kwa nini uache, kama umelianzisha, twende mpaka asubuhi.
Nauliza niendele niache.
Imeni banako